wa kisasa mapenzi ya kitambo kanitoa darasa kanipeleka unyago nikape banana kanipe mango kawashe mwangaza kanipofue macho mekano mekano if you love me mekano umeni overdose overdose kata taratibu unipe panado umeni busa kinyama sikutegemea ukiniacha nitabaki nikiteketea atena post pictures to everywhere one wivu umeni busa sikutegemea ukiniacha nibaki nikiteketea post pictures to everywhere one wivu wenzangu silali mapopo wangeza mizuka misokoto wajifaji yani kukoto leo dimba dimba kikokoto wind that thing go like me mommy go like this 2x2 23x3 she don't like money she just like me drop and collect don't want to connect drop and collect don't want to connect Reggae man, mina kupa vibes Kamata ukutana ogopa nani Maria, come over tonight I wanna deep chocolate ndani ya asali Kana menya ndizi na upengo Kani ponya homa bila mento Mikwako sitoki, siondoki, siogopi wengine siwaoni Umeni, usa kinyama sikutegemea Ukiniacha nitabaki nikiteketea Atena, posti pictures to everywhere Bone wivu, Umenigusa sikutegemea Ukiniacha nibaki nikiteketea Posti pictures to everywhere Wone wivu Wezangu silali Mapopo Wangeza mizuka misokoto Wajifaji yani Kukoto Leo dimba dimba kikokoto Wind that thing Wind that thing Go like me mommy Go like this 2x2 23x3 She don't like money She just like me Drop and collect Don't want to connect. Drop and collect. Don't want to connect. I don't.